subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah bisha mayna waa 16 sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 12:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah doorashadii madaxweynaha soomaaliya ee xalay ka dhacday magaalada muqdisho.
musharax xasan sheekh maxamuud 214 cod ayuu helay, 3 cod waa la codeyntii loo fadhiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guulaystay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay, waa madaxweynaha sharciga saacadda laga bilaabo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud, waxyaabaha laga filayo inuu qabto, waxyaabihii uu horay ugu guulaystay markii uu xilka hayay, iyo wixii lagu dhaliilay ee hadda laga rabo toosinteeda. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida caalamka ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ku guulaystay xilka madaxweynaha soomaaliya kadib markii uu wareegii ugu dambeeyey ka badiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo doorasho saddex wareeg ah oo axaddii ka dhacday magaalada muqdisho. xasan sheekh maxamuud ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda siyaasadda soomaaliya oo laba jeer si dimuqraadi ah loogu doortay xilka madaxweynaha. wuxuu soomaaliya soo xukumay intii u dhexaysa 2012 iyo 2017. warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan guud ahaan inta ka harsan idaacaddeenna saaka. maraykanka iyo nato ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin in turkiga uusan ishortaagi doonin xubinnimada dalalka finland iyo sweden oo hadda qarka u saaran inay ku biiraan isbahaysiga nato. turkiga ayaa ku eedeeyay dalalkaasi inay gabaad siiyaan xubno ka mid ah ururka mamnuuca ka ah turkiga ee b k k ee u dagaalama xorriyadda kurdiyiinta turkiga. madaxweynaha finland sauli niinisto ayaa axaddii xaqiijiyey in dalkiisa uu codsan doono ku biirista nato halka xisbiga talada haya ee sweden uu ku dhawaaqay isbedello siyaasadeed oo rasmi ah oo waddada u xaaraya ku biirista sweden ee nato. dalalka sweden ayaa dhanka badda xad kale leh ruushka halka finland ay ruushka la wadaagto xuduud dhirirkeedu gaarayo 1,340 kilomitir. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay magaalada muqdisho mar kale loogu doortay xilka madaxweynaha. xasan sheekh maxamuud oo hadda ah 16 sano jir ayaa doorashadii xalay kaga guulaystay madaxweynaha hadda xilka ka degayo maxamed cabdulaahi farmaajo. wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray.
qabashada xilka madaxweynenimada soomaaliya waxaa isku soo taagay ku dhowaad 4 musharax, waxaase wareegga koowaad usoo gudbay 4 musharax oo keliya, iyadoo tartanka tareenkay ka hareen in ka badan 30 musharax oo u taagnaa xilkaasi.
xasan sheekh maxamuud maxamed cabdulaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud maxamed cabdulaahi farmaajo.
wareegga labaad waxaa usoo gudbay madaxweynihii ugu dambeeyey talada hayay maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre, madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud, iyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani. afarta musharax ay u soo gudubtay wareega labaad ayaana midkood ka tanaasulin waxaana tartan adag u dhaxmaray maxamed abdullahi farmaajo siid abdullahi danni xasan sheekh maxamuud reetul saara qeyr waxa soo wareega labaad markii la ku haray xasan ali qeyr iyo siid abdullahi danni iyadoo tartan adag oo waxba la isku laharin markii la u dhaxmaray madaxweynaha halka ka dhamaada maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxweynaha hore Soomaali xasan sheekh maxamuud waxaa soo wareegay saddexaad oo qodheeri ahaa oo aqlabiyad la ku soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya waxaana ugu dambeyntii natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe
ahil labaalad isku soo haray laba hel dhabaan oo hoogo xanuunsatay maalkay la fasaxay baxay waxa odaynayay 3720 ayaa odaynaysay gaato ku dambeysay laba hel dhabaan oo xanuunsatay ayaa la fasaxay musharax maxamed abdullahi farmaajo wuxuu helay 119 cod ayuu helay musharax xasan sheekh maxamuud 214 cod ayuu helay saddex cod waa la odayntii loo fadhiyay madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuleystay waa madaxweynaha sharciga saacadda laga bilaabo
madaxweynaha tartanka loogaadka ee ku fadhiya kursiga hadda maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka hadlay goobta doorashadu ka dhacday isagoo ugu hambalyeeyay madaxweynaha doorashada ugu guuleysta xilka loo doortay
gudoonka labada aqal gudiga doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuwa ay doortay kuwa codkii siiyey iyo kuwa aan siinba waad mahadsantii walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagabowey doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in hawsha dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u barino inuu hawshaa u fudeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhaweyn madaxweyne soo dhawow ilaahay hawshaa dhibka badan allah kuu sahlo mahadsan
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa mar kale u mahadceliyay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya
maalin kale oo ka mid a maalmihii taariikhda ay samaysmaysay dalkeenna soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo halkaa igu soo dhaweeyey isagana waa u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadihiyey doorashadan muddadii dheeray sidoo kale dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee degaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamaanka sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantii waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay inuusan rabin inuu ka hadlo wax badan ayaa hoosta ka xariiqay inay tahay tanasul iyo in la iloobo waxyaabihii dhacay isagoo sheegay inaysan dhici doonin kala argoosi ku salaysan siyaasad balse sharciga ee qaanuunka dalka uu yahay halka la aadi doono
aan maalmo dhaweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadayda habeendood aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaan ku iraahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idinkiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray
ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal, xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo, laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno, qalbigeenna aan hagaajinno, aan ka fikirna berri, aan ka fikirna berri, yaanan ku mashuulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaah. Waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon, mustaqbal qurxoon, dal iyo dad qiimi iyo sharaf kule adduunka. Waxaan dhaqan gelin doonaa halhayskaygii ahaay Soomaaliya heshiis ah, dunidana heshiis lah haddii aan la yidhaah.
Waa markii ugu horreysa oo Soomaaliya dib loo dooranayo madaxweyne hore u soo qabta xilka madaxtinimada Soomaaliya, waxaana si weyn isha loogu haya doorashada Soomaaliya oo dibdhac u hareeyay muddo laga jooga sanad iyo bilo, iyadoo haatan xilka madaxtinimada ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulqaadir. Haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa nin caynka ah, waxaa taariikhdiisa oo kooban inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya, waxa uu dhashay sanadkii 1950-kii. Wuxuu ku dhashay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Waxa uu soo noqday Xasan Sheekh madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya, waxaana uu hadda noqonayaa madaxweynihii 10-aad 5 sano ayuu xafiiska ka sii maqnaa. Madaxweynaha cusub waxaa lagu yaqaanay dhaqdhaqaaqiisii arrimaha bulshada, sidoo kalena waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa madaxweynihii soo dhisay maamul goboleedyada dalka xilligii uu ahaa madaxweynaha 5 sano ka hor 2012-kii. Sidoo kale waxa uu xilligii uu xilka hayay lagu eedeeyey dowladdiisii musuq maasuq, inkastoo dalku weligiiba aanu ka bixin heerka uu kaga jiray liiska wadamada uu musuq maasuqu dilooday ee caalamiga ah. Madaxweynaha la doorto wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee mar labaad xilka madaxtinimada Soomaaliya ku soo laabta. Ammaanka madaxweynaha ayaa waxaa durba la wareegay ciidamada AMISOM, waxa uuna degayaa sida la ii sheegay goob aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhaxlayaa xaaladda ammaanka ee dalka oo maraysa meel aad u hooseysa oo gaarsiisan inteen dhadii maanta lagu qabanayay doorashada meel u jirta wax ka yar 2 mayl lagu soo weeraray hubiyaal. Madaxweynaha dooran ayaa wareysi uu goor sii horreysay siiyey V O A-da ku sheegay in uu xoogga saari doono wax ka qabashada arrimaha amniga, oo uu xusay in aanu muhiimad badan siinin xilligii hore. فلسطين أحمد إيمان في أوهي مقدشو
مهات سند فلسطين. Haddaba madaxweyne Xasan Sheekh ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda Soomaaliya oo 2 jeer si dimuqraadi ah loogu doortay xilka madaxweynaha. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday sidoo kale madaxweynihii 10-aad ee Soomaaliya. Haddaba intii uu horey xafiiska u hayay, maxaa ka qaldamay ee hadda la gudboon inuu saxo? Su'aashaasi kuwa kale ayaa wariyaha V O A-da Australia Ibrahim Cumar Baaf uu weydiiyey wasiirkii hore ee maaliyadda Cilmi Faarax Nuur Webi, oo wasiir ka soo noqday dowladdii madaxweynihii hore Allahu naxariistay Cali Mahdi Maxamed. Waxaana ugu horreyn uu Baafo weydiiyey wasiir Webi in sida uu u arko doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Baafo, idaacaddana waa salaama, dadka Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaanna waa salaamaya. Aada iyo aad ayaan runtii ummadda Soomaaliyeed ay u dheg taagaysay ama ugu toogkaysay ama rajadeedu ay ugu xirireed doorashadan oo marar badan dib u dhacday oo xilligii la filayay aada dib uga dhacday. Aada iyo aada baan filayay in alxamdulilaah si wanaagsan oo nabadgelyo ah ay xali kusoo gabagabowday, iyadoo doorasho oo la dhihi karo runteeda mid daah furan oo loolan adag weliba rag siyaasiyiina oo horey dalka ama madax uga soo noqday uu ku dhex maray, oo aan dhihi karo loolan weliba aada la isugu dhow yahay ayuu ahaa. Marka waxaan dhihi karnaa doorashadaana doorasho runtii ummadda Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhida ayay ahayd.
In markii ugu horreysay madaxweyne horey dalkan u xukumay dib loo doorto, maxay tilmaano bixinaysaa?
Wallaahi waxay tilmaamaysaa Baafo in haddii madaxweyne horey dib loo doorto u noqday dalka, weli dalka kama dhicin, waa madaxweynihii 10-aad oo Xasan Sheekh oo 2 jeer soo noqday iyo 8 madaxweyne kale ayaa dalkan Soomaaliya soo maray, weli ma aanay dhicin. waxaad muujinaysaa in marka dadka Soomaaliyeed ay bislaadeen oo awal waxaa lagu yaqiina dad xiisa badan oo aad iyo aad qofka ay mar arkaan ka cararo oo maalin walba qof cusub tijaabiyo, marka waxay muujinaysaa dadku inay bislaadeen oo awal go-aanadii degdega ahayo ahaa in qofkay mar arkaanba ay ka cararaan inaanay ka cararin, oo ay markaas fursadaasu marka Xasan Sheekh Maxamuud siisay in rikoorkiisii hore qeybo ka mid a dadku ay u baahdeen oo ay ku taxgeliyeen oo saa ay codkooda ku siiyeen.
Cilmi Xasan Sheekh Maxamuud waa kuma?
Xasan Sheekh horta wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo siyaasadda ku cusub, dal joogna ah oo dadka dalka ka bixin ah. Fursadii hore taas ayaa siisay. Runtii shaqooyinna wuu qabtay oo waxaa la dhihi karay shaqooyinku qabtay waxaa kamid ahaa dhammaystirka hanaanka federaalka oo kale ayaa kamid waxyaabaha Xasan loo soo qaato inuu isagu ku guuleystay inuu dhammaystiro. Laakiin haddana waa jireen dhaliilo, waa jireen oo dabcan xaaladda dalka ayaaba ah mid adag.
Xasan Sheekh Maxamuud, maxaa ugu horeeya oo caqabada ka haysta marka uu xafiiska la wareego?
caqabad weyn ayaa ka haysato, sababto waxa waaye dee wuxuu xilka kala wareegayaa dowlad aan hal sano wada shaqaynayn. Labadii nin ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana runti ceeb weyn ayay ku ahayd inay dalkan markii ugu horreysay taariikhda way soo mareen madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wada aan israbin oo wada sharaxan, laakiin si qarannimo ah u wada shaqaynaya sida Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar Cabdirashiid, sida Sheekh Shariif iyo Cabdiweli Gaas oo ayagoo oo wada musharaxiina, laakiin hadda dalka si wadajira u maamuraya. Laakiin maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo ninka la yiraahdo maxaa Xuseen Rabl runtii aada iyo aada ayay waxay ugu ceeboobeen inay khilaafkooda ay ummadda Soomaaliyeed ay ka qari waayaan oo noqdo khilaaf runtii booga badan iyo damqasho badan iyo guuldarooyin badan ummadda Soomaaliyeed u keenay. Marka madaxweyne Xasan isagaa laga rabaa inuu noqdo madaxweyne Soomaaliyeed xukuumadda uu dhisaana oo u daayo talada iyo fulinta iyo howlqabadka isaga uu noqday oday guud.
Waa maxay marka dhaliilaha ugu waaweyn Xasan Sheekh lagu haystay oo hadda uu isleeyahay isagana banaanka markuu ka joogay waa uu sixi karaa maadaama dib loo doortay?
Baafa Xasan keliya ma aha, dadka Soomaaliyeed runtii waa daaleen dowlado taya xun, dowlado iska soo horjeedo, dowlado aan deganaasha la-aanu ka muuqanto, dowlado khilaafaadkoodu badan yahay, dowlado mooshino iyo muxuu ahay dagaal uu ku badan yahay ayaa soo maray. waxyaabaha madaxweyne Xasan Sheekh dee aan filayo inuu aada uga tallaabsado dadka Soomaaliyeed ay tabayaan waxaa kamid a horta dowlad deganaasha inuu helo oo horta qofka uu dooranaho inta badan hadda dhaqan waxa noqotay sanooyinkii lasoo dhaafay qofku inuu yiraahdo qofan la shaqeyn kara ayaan rabaa ama qof hadii
waxaad ula jeedaa ra-iisul wasaaraha uu keeni doono
oo ra-iisul wasaaraha uu keeni doono qof imaqla ayaa keena. Marka taasina nin kasta ahu waxay muujisay madaxdii ugu dambeyso ilaa cabdillaahi ilaa cabdiqaasim ilaa ayaada nin kasta oo keeno ra-iisul wasaare inaanay heshiin. Marka waxa la qaata mar haddiiba aan heshiis la-aanu inay imaaneyn inuu marka dadka Soomaaliyeed uu xulo qof tayale oo kolba mar haddii la dagaalamaho la heshiineyn qof tayaleh oo wax qoro in la keeno. waxyaabaha kaloo la sugayo waxaa kamid a dalkaanu suurtagal maaha in 4.5 labaatan sano ama ilaa carta la iskaga jiro, suurtagal maaha in dastuur qabyaho la iska dhex fadhiyo oo meel mugdiya lagu wada shaqeyso, suurtagal maaha khilaafaad ka yimaada inaan hay-adihii dastuuriga ahaa iyo maxkamadihii dastuurka iyo golihii adeega dastuurka inaanla dhisin, suurtagal maaha in ciidamo ajnabi ay dalka noo hayaan, suurtagal maaha in haddii alla hanaanka federaalka uusan noqon hanaan dhammaystira. Marka inahaasoo dhan ayaa ah inaha laga sugaya inuu wax ka qabto.
waa tahay kaasi wuxuu ahaa Cilmi Faarax Webi oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda dowladdii Allaah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed oo isagoo jooga magaalada Beeth ee galbeedka Australia qadka telefoonka igu waramay. aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigan VOA uga soo gudbinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
weli wararka doorashooyinka soomaaliya ayaan ku jirnay. Guud ahaan soomaalida ku nool gudaha dalka soomaaliya iyo dibaddiisa ayaa si weyn u soo dhaweeyey doorashada xalay sida nabadgelyada ah ugu dhacday magaalada muqdisho ee lagu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. meelaha sida weyn looga dabaaldegay waxaa ka mid ah dalka kenya oo ay soomaali badani ku nool yihiin. haddaba qaar ka mid ah dadkii damaashaadka kaga qayb qaadanayay ayaa waxa ay u warrameen wariyaheena nairobi khadar maxamuud xareed.
magacaygu maxamed macali maxamuud cumar ayaa la yidhaahaa. waa ku faraxsanahay isbeddelka dhacay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. waxaan ugu hambalaynayaa sida quruxda badan u xilku wareejiyey madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud. kulley waa rugcadi siyaasadeed, waa nin in badan siyaasadda kusoo jiray. waxaana rajaynaya insha allah inuu xiriirka maaragtay soomaaliya iyo wadamaha diriska uu soo celiyo dhaqanka bulshada iyo ganacsiga iyo amnigu wax badan ka qabto. waa aba soomaaliyeed, soomaali dhammaalayaan caawa la guuleysatay, cid lagu guuleysta ma jirto. marka insha allah midnimo waarta allah na siiyo, taas baan leeyahay insha allah, guul iyo gobonimo
insha allah maasada
insha allah.
magacaygu waa mukhtaar macalin ee jooga magaalada nairobi, gaar ahaan xaafadda islii. doorashada dhacday aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. qofka ugu horreyn u mahadnaqayno waa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo labada gadoomiye ee labada aqal baarlamaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu soo laabto. waxaan u aragnaa guul la gaaray, waana ku faraxsannahay, waana filaynay, waxaana rajaynaynaa qabyadii inuu dhammaasho tiro. shacabka soomaaliyeed guul ayaan u rajaynaynaa, dowladda soomaaliya guul ayaan u rajaynaynaa.
magacaygu waa cusmaan farsama, ku nool xaafadda islii. arrintan waxaan u arkaa doorashada dhacday doorasho taariikhi ah, cabaar ummadda soomaaliya sugaysay muddo shan sano ahna la sugayey. waxay dhacdaba hadda meesha ugu wanaagsanayd ku dhammaatay doorasho wanaagsan. madaxweynaha la doortay waxaa leenahay hambalyo, howl badan baa u taalla soomaali kale irdaysan inuu isu keena u taalla, amniga oo qaamaha faraha ka baxay inuu wax ka qabtaa u taalla, abaaraha iyo dadka tabaalaysan inuu wax ka qabtaa u taalla, caalamka iyo intiisa kalena inuu wax ka qabto xiriirka diblomaasiga u hagaajiya u taalla. xasan sheekh waxaan leenahay ilaahay garabkaada ha galo, ilaahay garabkaada ha galo, diblomaasi sax ah oo ku haboonna ra-iisul wasaare ka dhigay. intaasaan kusoo koobi lahaa, waana mahadsan tahay.
kuma qanacsani sababta xasan sheekh maxamuud aniga ma taageersanayn awel farmaajaan taageersanaa inuu mar labaad mar saddexaad mar afraad soo baxo, maadaama uu soo bixin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa soo dhaweynaya. waxaana ka rajaynayaa inuu intuu noo qabto farmaajo in ka badan noo qabto insha allah.
sidoo kaleeta waxaa taageeraya xasan sheekh kor allah ka dhigo. shukur cabdullaahi doorashada waa ku faraxsanaa, waa ku faraxsanaa doorashada, kor allah ka dhigo, kor midka dadka anfaca iyo diinta allah ka dhigo.
magacaygu waxaa la yihahdaa maxamed cabdullaahi cabdi, ku nool nairobi, gaar ahaan xaafadda islii. waxaan aad iyo aad ugu hambalaynayaa madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud, waana hambalaynayaa boqolkiiba boqol, waana rajaynayna guushaas aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in shartii sane oo naga khasaartay aan dib dambe insha allahu tacaala u sixi doono wixii naga khasaaray. madaxweynahana waxaan leeyahay guul, guul aad baan ugu faraxsanahay.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku nool magaalada nairobi. waxay u warrameen wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed. waa tahay dhegeystayaal, heestaasi aad maqlaysaanna waa codka fanaanka Salaad Darbi iyo heestaasi dabacsan. nala dhegeysta.
ruuxa
waa tahay dhegeystayaal, heestaasi beeni raad maleh iyo codka macaan Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo uu idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo fadhiyey Saaka Ismaaciil Xuseen Farjar. Tan iyo kulanti dambe waa V O A oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Arabil lagama qute
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Finland and Sweden are inching closer to joining NATO, so the list of neutral countries in Europe appears poised to shrink. Experts say the definition of neutrality depends on who's using it. Some European Union countries openly joined the bloc while not picking sides in the Cold War and its aftermath, opting mostly for economic or political unity. But security concerns prompted by Russia's ongoing invasion of Ukraine has changed the calculus for EU members Finland and Sweden. At a news conference, Swedish Prime Minister Magdalena Andersson says Swedish security is closely connected to its neighbor's security, and her government does not see the country as neutral, especially in light of Russia's invasion of Ukraine.
The Social Democratic Party has concluded that Sweden should join NATO. Our 200-year-long standing policy of military non-alignment has served Sweden well. But the issue at hand is whether military non-alignment will keep serving.
Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Sunday said talks with Russia on evacuating those that remain in the steel plant in Mariupol were still ongoing. Russian forces have been constantly bombarding the steelworks in the southern port of Mariupol, the last of bastion of hundreds of Ukrainian defenders in a city almost completely controlled by Russia after more than 2 months of siege. Many of those still in the steel plant are members of the Azov Regiment, which started a battalion of mostly far-right volunteers after Russian-backed separatists seized parts of the eastern Donbas region in 2014. Kyiv later made it a unit of the National Guard and said it was reformed. Russia says destroying the group is a key war aim. This is VOA News. U.S. President Joe Biden urged unity Sunday to address the hate that remains a stain on the soul of America after a deadly mass shooting at a supermarket in Buffalo, New York, while state officials pleaded for federal action to end the uniquely American phenomenon of mass shootings. Addressing an annual law enforcement ceremony at the U.S. Capitol, Biden said he and his wife, Jill, pray for those who were shot by a lone gunman armed with weapons of war, what he called an hate-filled soul, in their families. Authorities say that a white 18-year-old man in military gear opened fire on shoppers and workers at the supermarket on Saturday, killing 10 people, including a retired Buffalo police officer, and wounding three others. Most of the victims were black. Law enforcement officials said Sunday the gunman had researched the local demographics while looking for places with a high concentration of black people. A man opened fire during a lunch reception at a Southern California church on Sunday and was detained by parishioners, according to a sheriff's official. One person was killed. Four others were critically wounded in the afternoon shooting at the Geneva Presbyterian Church in the city of Laguna Woods. The suspect in the shooting, an Asian man in his 60s, was in custody, and deputies recovered two handguns at the scene. Honduran authorities arrested accused cartel leader Herlinda Bobadilla on Sunday following an extradition request for her and her sons by the United States. More from VOA's Marissa Melton.
Police arrested Bobadilla after an intense confrontation during which her son Tito Montes Bobadilla was killed, according to a tweet by the National Police Commissioner. Three other people were also arrested. Police did not provide further details of the incident. The United States has accused Bobadilla of being a leader of the powerful Montes drug trafficking organization, which it says receives cocaine in the Central American country from South America, ultimately destined for the United States. Marissa Melton, VOA News.
The United States is poised to remove five extremist groups all believed to be defunct from its list of foreign terrorist organizations, including several that once posed significant threats, killing hundreds if not thousands of people across Asia, Europe, and the Middle East. Although the groups are inactive, the decision is politically sensitive for the Biden administration and the countries in which the organizations operated, and it could draw criticism from victims and their families still dealing with the losses of loved ones. The organizations have been active in Israel, the Palestinian territories, and Egypt. Recapping our top story, Finland and Sweden are now inching closer to joining NATO. And at a news conference, the Swedish prime minister says Sweden's security is closely connected to its neighbor's security as well. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, May the 16th, and here are some of the stories we're covering for you this morning. Former Somali leader Hassan Sheikh Mohamud wins the presidency again in a vote by parliamentarians held in an airport hangar in the capital, Mogadishu.
And in the third round, Hassan Sheikh Mohamud soundly defeated Farmajo 214 against 110 votes.
And religious groups and rights activists in Nigeria call for justice after a mob kills a female Christian student for alleged blasphemy.
This is not the first time that things like this continue to happen, and we have called for thorough and an impartial investigation into what truly transpired.
And thousands of Tunisian protesters demand a return to democracy, and they call for the return to an independent electoral commission. Those stories and sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, former Somali leader Hassan Sheikh Mohamud won the presidency again on Sunday in a vote by parliamentarians held in an airport hangar in the capital, Mogadishu. Mohamud topped a crowded field of 35 aspirants, including incumbent President Mohamed Abdullahi Farmajo and former President Sharif Sheikh Ahmed. The United Nations-backed vote was delayed by over a year due to disagreements in government, but had to be held this month to ensure a $400 million International Monetary Fund program. The vote also took place during Somalia's worst drought in four decades and against the backdrop of attacks by Al-Shabaab rebels, infighting among security forces and clan rivalries. So how did the vote go, and how do we explain that for a country of 17 million people, only members of parliament voted for president? For that, I reached VOA's Somali Service Senior Editor, Haroon Maruf. So, Haroon, how is it that only members of parliament get to vote for president in Somalia?
Well, this is because the Somali leaders have not agreed an election law. They have not agreed on completing the constitution without having a defined election model written on the constitution. It has forced the country to go and hold an indirect election. An indirect election is a process that begins with clan elders who select what we call delegates. The delegates elect lawmakers, and the lawmakers elect the president. And that is the process that today led to the re-election of Hassan Sheikh Mohamud, who was previously president between 2012 and 2017. He defeated the incumbent Mohamed Abdullahi Farmajo. It was a rematch of the same final round election in 2017 when Farmajo defeated Mohamud.
Okay. And how did President Farmajo, President Abdullahi Mohamed, who is usually known as Farmajo, how did he do this time around? Did he enjoy any advantages of incumbency?
There was a three-round voting. In the first round, Mohamed Abdullahi Farmajo got 59 votes. He came second. He was only beaten by the leader of Puntland Regional State. In the second round, where top four candidates competed, Hassan Sheikh Mohamud, the former president, finished first with 110 votes. Farmajo came second again with 83 votes. And the president of Puntland came third, and former Prime Minister Hassan Ali Khayre came fourth. But according to the election rules, top two progressed to the third round. And in the third round, Hassan Sheikh Mohamud soundly defeated defeated Farmajo 214 against 110 votes.
And what would you say were some of the surprises in the election?
The surprises was that the former president, Sharif Sheikh Ahmed, who was expected to reach the final, according to the expert opinions, was eliminated in the first round. The surprising candidates were the president of Puntland, who finished top in the first round, and the former Prime Minister Hassan Ali Khayre, who finished fourth in the first round. That was a surprise. The other surprising was that this election was the closest election we have ever had. There were only 13 votes separating the top three candidates in the first round. And candidates, the top five candidates performed unbelievably very competitive, and they were very close to each other.
That was VOA Somali Service Senior Editor Haroon Maruf speaking to me in Washington. And blasts rang out on Sunday in the Mogadishu airport, where parliament was meeting to choose Somalia's new leader. The country's police force imposed a weekend lockdown in the capital to maintain security for Sunday's presidential election. The directive required city residents to stay in their homes, while vehicles also remained banned from the city streets. Ahmed Mohamed reports from Mogadishu.
Somali police force spokesman Abdi Fattah Adam said the ban on pedestrian and vehicle traffic in Mogadishu takes effect Saturday at 9 p.m. and will last until 6 a.m. Monday. He says, recognizing the importance of movement of people and vehicles in Mogadishu, the police force still has to ensure the overall security of the country during the presidential election in the Federal Republic of Somalia. Professor Abdul Wahab Abdi Samad is the chairman of the Nairobi-based Institute for Horn of Africa Strategic Studies. He thinks the lockdown is unnecessary.
There is no major threat coming from the outside of Mogadishu, even inside the Mogadishu. And hopefully, the public must, you know, follow the instruction of the security, the police and security agents of the country, so that together the police and what you call the public, they can, in fact, they have a responsibility at least, you know, to make sure the safety and security of the entire town.
Abdurrahman Sheikh from the Center for Analysis and Strategic Studies in Mogadishu, however, argues the lockdown is a wise move. The curfew imposed on Mogadishu at this time is valid, he says. The police force has the right to provide security, since the security at the polling station was transferred to African Union forces. According to Sheikh, the militant group Al-Shabaab poses a real threat to the elections. Al-Shabaab has mounted several attacks in the run-up to the elections. 11 days ago, the group attacked an African Union base in the Middle Shabelle region, killing at least 30 Burundian soldiers. The group struck again Wednesday, killing at least 4 people at a checkpoint near the airport, where the presidential candidates were addressing the lawmakers. Somali police believe that if the streets of the capital are empty, they can head off any attacks before disaster strikes. Ahmed Mohamed for VOA News, Mogadishu, Somalia.
Daybreak Africa continues. Thousands of Tunisians protested on Sunday against President Kais Saied, demanding a return to the normal democratic order and rejecting his replacement of the Independent Electoral Commission with the one he named himself. Saied has entrenched his one-man rule since seizing executive power last summer, dismissing parliament and moving to rule by decree, and saying that he will replace the democratic constitution through a referendum. And let's go to West Africa. In Nigeria, where religious groups and rights activists in the country are calling for justice after a female Christian student was killed by a mob for alleged blasphemy. The student was beaten and burned to death on the premises of a school in northwestern Sokoto State. Timothy Obiezu reports from Abuja.
The Catholic Diocese of Sokoto criticized the attack in a statement Friday and called on state authorities to catch and prosecute the killers. Rights groups like Amnesty International and the Socioeconomic Rights Accountability Project, or SERAP, have also condemned the attack and are demanding justice for the student. Police say two people have so far been arrested in connection with the incident and that they're searching for others who took part in the killing. The incident took place at the Shehu Shagari College of Education in Sokoto State. A mob of students flogged, stoned, and eventually burned Deborah Yakubu to death near the school Thursday. The students accused Yakubu of making blasphemous statements about the Muslim prophet Muhammad during an online argument with classmates. The argument took place during the Muslim Ramadan holiday, but when school resumed Thursday, a group of students attacked Yakubu. Sheun Bakari is an Amnesty International spokesperson.
It is not only sad, but deeply disturbing, because this is not the first time that things like this continue to happen, and we have called for thorough and an impartial investigation into what truly transpired. And we are hoping that the perpetrators will be brought to book so that it can serve as a deterrent.
The Christian Association of Nigeria blames authorities for failing to prevent the attack. Sokoto state authorities have shut down the school indefinitely. Under Nigeria's secular law, blasphemy is punishable by up to 2 years in prison. But in the more conservative northern region where religious or Sharia law is favored, blasphemy is often treated with stiffer punishments, including a possible death sentence. Last month, a court in northern Kano State sentenced a Nigerian effaced to 24 years in prison for blasphemy. Bakari says both the secular and Sharia laws flout international human rights standards.
When compared to international human rights law, none of these laws can stand, because international human rights law guarantees the freedom of expression, and Nigeria is a state party to other international standards that uphold the freedom of expression.
Last November, the U.S. government removed Nigeria from its list of countries that violate religious freedom. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria.
Human Rights Watch says Cameroonian security forces are not protecting lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex, or LGBTI, people from violent attacks and are instead arresting the victims. Moki Edwin Kinzeka reports.
Human Rights Watch says in a report this week that there has been an uptick in violence and abuse against LGBTI people in Cameroon as authorities continue to arrest and detain LGBTI and suspected LGBTI persons. The report says since March 9, security forces have arbitrarily arrested at least 6 LGBTI people and detained 11, and that all of those arrested and detained were victims of group attacks for alleged consensual same-sex conduct and gender nonconformity. Officers beat 2 of them in detention, Human Rights Watch says in the report. Ilaria Alegrozi is Human Rights Watch Central Africa researcher. She says Cameroon police are failing to protect LGBTI people from mob violence, conducting arbitrary arrests and detention, perpetrating violence against LGBTI people, and failing to bring perpetrators of mob violence on LGBTI people to book.
The law criminalizing same-sex relations, a repressive, draconian, backwards law, which does not only violate Cameroon's obligation under national and international law, but also contributes to create a climate of violence, to institutionalize an atmosphere of hate against LGBTI people. And the criminalization of same-sex conduct renders LGBTI people vulnerable to violence at the hands of ordinary citizens as well as law enforcement officials.
The Human Rights Watch report says that on April 10, a crowd of about 8 men armed with machetes, knives, sticks and wooden planks attacked a group of at least 10 LGBTI people attending a party at a private home in Misasi, a neighborhood in Cameroon's capital, Yaoundé. Human Rights Watch says in the report that a local official took two of the victims to Gendarmerie Marie's for protection from the mob, but the gendarmes beat and humiliated the LGBTI persons and released them after a $24 bribe was paid. The remaining victims remained in the hands of the violent crowd for at least 2 hours. Some were injured and their money and phones were seized by the mob, Human Rights Watch says. Sashan Binglo is a solicitor and member of the Cameroon Bar Council, an association of lawyers. He says abuses on LGBTI people's rights are rampant in Cameroon because the Central African state criminalizes same-sex relations.
They'll say the law is discriminatory, unfair, but they forget that our laws are founded not just on principles of justice, fairness, equality as obtained globally, but on traditions and cultures peculiar to us. The laws do not permit. The laws do not accommodate. The laws are against what the LGBTI stand for. Most of them think it's normal to come out on social media, forgetting that they expose themselves to assault and attacks.
On state broadcaster CRTV, Cameroonian police denied the Human Rights Watch allegations that they abuse LGBTI persons' rights. The police said they are there to enforce the laws and protect all civilians from violence and brutality. Under Cameroon's penal code, people found guilty of same-sex relations risk up to 5 years in prison. Human Rights Watch says by criminalizing LGBTI relations, Cameroon not only violates its obligations under national and international law, but condones an atmosphere of violence and hate against LGBTI people. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi. In Rwanda, wearing masks to contain COVID-19 is no longer mandatory. The government said Friday it decided to revoke the measure as more than 60% of citizens have been vaccinated. The move comes as the country is putting the final touches on the preparations for the Commonwealth Heads of Government meeting next month. Eugene Uwimana has more details from Rwanda's capital, Kigali.
After 3 years, Rwandans now can walk without their faces hidden by masks. People in the streets are strolling leisurely, saying it is something they really missed. This man says it's a great relief. People had lost hope and could not imagine that one day the obligatory wearing of masks could be lifted. A decision to lift mask wearing was taken in a cabinet meeting on Friday, chaired by Rwandan President Paul Kagame. But the communique says people who are in overcrowded places may still need to wear masks. However, there are some Rwandans who keep wearing them in open spaces. Speaking to VOA's Daybreak, they said they're used to it. For them, masks have become an important item of clothing. This man says it is funny that he's still wearing a mask, while others in the street don't wear one. It has become part of the culture. He says he thinks it will take time for him to accept that it's okay not to wear one. Rwanda's move to lift wearing masks is the fulfillment of a promise made by the government last year. It said when 60% of all people are vaccinated, masks can be lifted. Rwanda's health minister Daniel Ngamije spoke with a journalist at a vaccination site in Kigali last year.
Our intention is to reach at least 30% of our population which will be vaccinated by the end of this year. And next year, 60% of our population, we expect to get them vaccinated. So this is our target. And we thank all partners who are coming to join us to get vaccines available for us.
The Ministry of Health says at least more than 9 million Rwandans out of 13 million have received one dose of the COVID-19 vaccine. The new policy on masks comes as Kigali prepares to host the Commonwealth Heads of Government meeting in June. The global meeting is expected to bring more than 8,000 people, including the Prince of Wales, Charles, which will be the first ever visit from any of the UK royal family. Eugene Uwimana for VOA News, Kigali, Rwanda.
The Republic of the Congo experienced two Ebola virus epidemics about 10 years ago. The World Health Organization is now alerting Brazzaville that the country could be susceptible to a new outbreak in Mbandaka City in neighboring Democratic Republic of the Congo. Rosie Pioth reports from Brazzaville.
The Republic of the Congo shares a long border with the province of Ecuador in the DRC and particularly in the city of Mbandaka, which is experiencing an outbreak of Ebola. Authorities are taking measures to avoid importing the disease. Kardeli Ebenga is a citizen of Brazzaville. He still remembers previous epidemic that have killed several people and is appealing to the government. He says that Ebola is as violent as the coronavirus, and the country's leaders have to take responsibility as they did with handling COVID-19. He says that the government must not wait until the disease spreads before taking action, and authorities must put in place suitable measures to keep it from reaching the banks of Congo. For VOA Africa, Jose Piotin, Brazzaville.
Now it's time for Daybreak Africa Sports. With that, we go to Abuja, Nigeria with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sports with the CAF Confederations Cup, where RS Bakani and Orlando Pirates will meet in the finals of the competition. Yusuf El Fahil scored a late double to send RS Bakani to the final of the CAF Confederations Cup after a 4-1 win over TP Mazembe in Morocco on Sunday. Bakani, champions of the 2019-2020 season, progressed on a 4-2 aggregate score to set up a date against South Africa's Orlando Pirates in the final, which has been confirmed for Uyo, Nigeria. Early on Sunday, South African giants Orlando Pirates squeezed into the final despite suffering a 1-0 defeat at home to Libyan outfit Al Ahly Tripoli in Johannesburg. Pirates went through with a 2-1 aggregate win, having won 2-0 in the first leg played in Libya last weekend. Staying with football news, the Nigerian Football Federation on Sunday announced the appointment of Mr. Jose Santos Pisario as the new head coach of the senior men national team, the Super Eagles. Ademola Olajire, NFF's director of communications, in a statement on Sunday, said Pisario's appointment is with immediate effect and subject to the signing of agreed terms between him and the federation. The NFF also announced that former Nigerian international forward Finidi George will be the first assistant coach to Pisario. Pisario is expected to lead out the Super Eagles for the first time during the upcoming tour of the United States. During the tour, the three-time African champions will slug it out with Mexico and Ecuador. In athletics, Kenya's Irene Cheptai and Nicholas Kipkori Kimeli ran course records at the World 10 Kilometers Bengaluru 2022, a World Athletics Elite Labour Road Race on Sunday. Cheptai took 44 seconds off the women's course records, which has stood to the late Agnes Tirop at 31 minutes 19 seconds since 2018 to win the race in 30 minutes 35 seconds. World 5,000 meters champion Helen Obiri came in second after timing 30 minutes 44 seconds, while Joyce Taylor was third in 31 minutes 47 seconds, making it a Kenyan sweep. In the men's category, Kenyan Nicholas Kipkori won the race in 27 minutes 38 seconds ahead of Ethiopia's Tadese Woku, who came in second in 27 minutes 43 seconds, while Kibuat Kandi sealed the podium position in 27 minutes 57 seconds. Kipkori's win saw him break the course record set by another Kenyan, Geoffrey Kamawuro, in 27 minutes 44 seconds in 2014. In tennis news, Tunisian Ons Jabeur was beaten by Iga Swiatek 6-2, 6-2 to retain her Italian Open title on Sunday and claim her fifth tournament crown in a row. Jabeur had come into her first room final on a roasting Foro Italico center court on the back of two thrilling comeback wins over Daira Kasatkina and Maria Sakkari. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you A great week ahead, Africa.